alam hande noga e jiddi lewru october hitande 2024 sakrabe to gondom hedaade hejjuji amen dile lendi e mangal mudum fu andom mi calmin om sanne bismillah modom e hedaade actuelle amen yalo hande o mi wondi do hande do e mawdu samase ko hono nyallirda
non tigi alsisse ne seli basola ko rejina
alhamdulillah jetto jalla mi fu mi de cilli
alhamdulillah
samase ko non joganda sakrabe le samba kabaruji
de ben sem bari ngadi juuda be le mbassu e jeltanan kabar teddugal ko wete par nas ndam mi hala mudum ben yimel hebana hakna kabar mudi do wattuji di jonno hom wa hafnere hom wa afna de jawmodo le journal meden nato gundam tun hayebe no gonde image radio yalla ben mo intinde no koji tidare ko nande mo dun yalla men hadde ki kewal jam wendu loli do lak tele en timinan birki sembe cialdi hono bawdo ni alsisi
sama se ko amemi jom hala modum elle sembe kabaruji amen e ala wawi latade parem yamberiji amen
sikola alsisi jonno anda ko dum sabi ne yimbelani hewino sisi ha ba neddo goddo
a anni won jaw jawdi sama se ko embe wana kambe woni jogi ben calcinisi difu hande
ay bien ala fawbe fahdal beden arsugo sikola mo dum bawde alsisi
hay hodum fu woni latade parem elle yamberiji faake ben famtar dido golleji fu wordi anni ko fatumata ko jo hebanem do hendo festango umar wayalo e jeramba jallo
jamma fina tawa fa yottoyo figol ballon e concert ngaji fu ana e ko kanko noddete Michel Cheno o latto abbirado o do jokole mo duubi 36 holliti widno watta so faabo ko nayri bangal yirwer jalini mudun
parfois c'est
sa aji ko minirabe sa aji ko mawnirabe amin dokka be balludi sa aji ko kalis min ballirtabe ko be matta ko ko der yirwer no kuji amin so feewi ko himbe fof kebata hen ganyari hay ando kudo o a heban hen ganyari
benefici kanko hamma do andan do kabaru nedda ko o hollitiido ko jomum tottetengal do teddengal yo fa faabo hono yibbel ngado mi deddo yambere o yi wana neddo fu du tottetengal do teddengal
il faut que la personne
so wana jomum ne landini e hakkille mudun e bangal kalisto teddungal non ko jawdi buri horsinde e dine neddaago
côté moral
ko nayri bangal latade abbirado na inirado yo kulle ngattede so tama yengeji mawdi na fijoji mawdi an ngado le leedimi den di idum hollita hakkilantako lobbodu non kanko hamma gindo timminiri wiide hala makko ka
sekrabe andom hakkilaji modon fu ana teddi e juude amem sanne eno golleji amen di yartani on baawi hollitide dum em edo odo numero o ngadam 76 98 56 56 filtito e numero o kasem o ngadam 76 98 56 56. Mi kotiran donka gundam le region Tombouctou to wonto holita wiide wen mo noddirta to lak tele kanyum ka ana wembini sanne yimbel gombe tombe
non tigi alsisi en bian kambar dun nyal nya Allah fu nyember ne nyalade alam fufu kambe yimben yimbe nuko dun woni hayebe ngal kawrutan yalla sembinde tidere nuko ben haybude bibbe jalode dido ima daraji ngatire libbi ko dun ben fana mudu yo ben hono bibbi ni hun tande hore kabaru tidere de dun diggaaji di mun juurdu mudu yo kilometre ngaji no e juhiyalla hadde bibbe jolode yolade alsisi
fa kebe famtare keddem mako kedjal amen gondo to do won almudu mohammed bangu hebanem do hendo festan jenaba jallu gese kewde badide wedu noddirta lak tele yoli keton le ndiyam fa wawde haywude seeda ko hiddi e gese de ko jokolbe gombe ton be ka en wondi wadde imadaji fa mu inato dignaji ngaroji rende de do gese iwde nabugol ndiyam dam arkiya burki e goto e demole nuko o mo yidi fa bede
kaswo kayro tenge
kisi ji maro ko tondo jettaaki ndiyam ne ndara bonnude fof ko dum min kuli ndiyam naati e jardinaaji amin gerte kanyuma nyebbe fof amin kaaja e balde
Hamadun kaga gondo le ondo nokku kanyum ka ana lando hore mudum hono wayi wadirde yella ana wawa nawtaraade no wodiri ndiyam gondam e le ndudo weendu le wi mako wajibi be piya dabere no e mbaawi resirde ndiyam dam faabe keba gollirde dum so ndungu bettike
minen woji amin ko hono min baawirta darnude dam don ndiyam adam wawi wallude amin min kani tan andude ko hono no min marirta dam
ara gomni bobu
toboji hitane hikkade nabbini ndiyam mayongo fa jabbiti do latike sababu yolde gese kewde wadde bonandaji kewdi goddile leende mangal mudu fu sama sey ko ana hebe wakati jom yimbe le ngadobe witta witta le leede algeri kanyum en ka riwa ma wartude tinza wetan no kirtido leede amendi
non tigi men alcc kabaru o men gondi du won ame do woni men association malien explicit kanko horajo de do fedde ousmane jira holti wiide ko buri hewde kambe yimbe le ben jaltinabe be yo hayabe beedi wiidu alhalimabe den no ben ana tidi san le do nokku
do nabata en yawtira ame minimaga jokol be kam en ko heeda serafi ele imadraji nawr di bangal yiruwere nukule mu en fayoto linde hore e mangal mudofu
non tigi alsisi ben to kaytu mutu e muti ben pelle conseil communal jeune en ngodi imadraji ben fu yalla rendudi nukuji di kandun ben gurdam lobam jamarende
homo fu e mabbe ana wonde wadde ton ko wawi do yalla no holita ko woni darangal mudum bangal nyuude leedi amendi fa keben famtaara anni ko salisu zugo kay kejabe amem hebanim en do hemme do fashitango umar wayolo jenaba jallo
cekiti leedi ana yowi do golleji cuko cuko langal dum wadi so sukabe jokol wonbe nokku no dirteda kay an gonde waddon imadraji no kan wadirde yirwere en nokkule mudum en e gonde wattor projet mo no diri jeune ne joyoro faso kula kanko no dirteda lasana tambura kanko lami fedde conseil jeunesse kay
Minen hayabe holko woni darnde amin e leydi ni bangal cellal e denago hokkude kabaruji militaire en so min jobi usuruji amin holto
yaha
le wud leydi do dido e madraja no gonde wade ton ko nayri bangal labal basamake kanyu lami sukabe jokolbe to muttito
wakati min labina misidaji hanume sudu dokotoroje en sukabe hayabe wonko batta e der legi amin wonko min ballidirta yimbe kebe kasaraji e toboji kewdi di e der leydi ndi meri wallata amin e
meri ni nyogonte
be tumbutube do no gondi e wadde do en imadraji fa yoto yelon kanni buitirde wayde golleji sukabe jokolbe ablay babi kany lami zeni ce conseil communal tumbutu
campagne d'information
den gondi hokkude sukabe hakillaaji lobbi yalla be keba golleji imadraji commune gondi e wadde yo faabaade finata wa
patrimoine culturel
micitede wido homo fu ana jogi darnde no hani yirwinde nokku mudum
bangal portrait amen hono bidani berna jahan yidude jokkale goto ngado golleji goddi to nokkuuji damaji to nokku wuru wuru nokku ngado le cercle jam fulila hande do e le golleji ko wato go holtan wiide dum walda sanne e ngado be damaji be
omo indire Idrissa Sango omo wada odo golle ila hitano 2010 do woni nisude kaaje fo ita mudum kangi
alsisi mbiyan kanko jokkale holti wiide odo golle o ben entelaji kewdi nderno yalla be do famu kenna ko Abbas Abdullah ne bangal mudum do fostango Umar Bagalo e Janaba Diallo
ay monodo ko bonna tam
Idrissa Sango yomo gollowo do damaje tawedi wido o kodo e odo nokku fu o wawi natu ton e yimbe
machine no be
yido machinaji fof ko minji gollam ko helde kaaje kono ko kelowo kaaje neldeta amin hayrende sugunde unama min lawjande ko ni on ko min ganyirta hen
lubu nanta dam
odo suko jokkol holli tiwide golle mo gollata o dun lati sababu mudum san wurni galle mudum nyaloma hande no dun e tayde fo haliti dalaji ko ni golle o
anga dima ya balo bebe boni le
ko dedo golle ngurdirami gallam Allah jaram sa aji won ko min tebata hen sa aji kadi ala ko min tebata hen golle de ala teddungal bayri wombe min gollidirta be dewata ko ngul mun en kono sa aji min bay wadde golle ujunnaje nogas e français fa kono fu gasi min tebata hen tanko ujunnaje sappo ma ujunnaje joyi won dogdobe kalis amen ni ko galti Allah min
ngaw anga ware wala wule anga kere ayo rodi
damaje nokku no dirte do wuru wuru sukabe jokol hobe gondi hebu ton kebe mudu yen kale ko sakiti ko be kolliti wiide kebe do de do damaji do buyti kisanne
sama sey ko min andi dum kano fina tawaji amen di yarta le leedi ni ni no goro ka darne mudum ana monu sanne ele dewgal so ban fa neddo warfa nara debbo tan dum woni ko fuddirta
non tigi alsisi yo wattu mum ben surbabe hewbe en domi ele ngurdam mabbe denno hawtan wiide goro kay nafaka mudum na heewi sanne e wi kanko dum ke fina tawa amma jaji sangu teddo ko hali bangal mudum do fosta Umar Bagalo
la premiere ko la veut dire
goro arandewongo a hollitan Sara gorko debbo adi debbo on goro ngaddata dide berde atan o hollitima do kanda yaade be fube joddo goro ko waddetele tata berde den yimbe len gendi be furu Martin Tekumpa le goroje sappo de dokkata de du atan goroje nay de fu yo daneje tati de yo goroje chayeje tati godde de yo goroje bodeje goro ranewo ngona hollita wiide ara haja moddere goro dide berde dum woni chayeje de ana hollita wiide aduna yo wayita wayita non goro wodewngo ana hollita wiide du wontube kanyen kabata wana wakkati fu o weli
comme dumblim fanabal diablement
do nabata embriki sambe chaldi FIFA holiti alkamsar betti de classement mudum kala lewru yimbe mawbe fiide balom sanne lele
non tigal system bien jagabule mali be joni ben yo chapan joy e nayo berdo ben le odo classement mo adnarun du bel bangalun afrique yo jeno bal ndal holta wiide e tom saint fitus ko mako be ben yari segal seden ben bangal e odo kabaru FIFA o le lewru octobre du e dina ben lewru jabbinu du
ci ndar yeso fa hande kabaru chamen du mi kalam hala gardien de but jagabule en be woni jigi jara gondo hakkune yimbe le sappo e le ronde afrique kolta be wiide kam en woni mbawbe sanne latade gardien
non tigi beno mo le ko wiete young african sport to tanzanie ton subate do andete nyande sappo jegon di sam warundu to maroko mbien e wi caf alsisi dum timinta men kawr jamen ala hande mbien tiagal juni